tolo yena ungazuhlele ungazuhlele lolo hlobo labaculi esinalo emculweni. Emculweni ungazuhlele ungazuhlele lolo hlobo labaculi esinalo emculweni. Emculweni ungazuhlele ungazuhlele lolo hlobo labaculi esinalo emculweni. Emculweni ungazuhlele ungazuhlele lolo hlobo labaculi esinalo emculweni. Abodwa bayibiza ngamakhosa bayibiza ngengqweleni engabuthiwe abetha zihlehle zenkuni buthiwe le ngqweyi besho beqamba ma. Abodwa bayibiza ngamakhosa bayibiza ngengqweleni engabuthiwe abetha zihlehle zenkuni buthiwe le ngqweyi besho beqamba ma. Abetha zihlehle zenkuni buthiwe le ngqweyi beqamba ma. Abetha zihlehle zenkuni buthiwe le ngqweyi besho beqamba ma. Emculweni ungazuhlele ungazuhlele lolo hlobo labaculi esinalo emculweni. Ngebafana navalo mina angavalo mina ngebafana navalo mina ngifunda nayo. Ngebafana navalo mina angavalo mina webafana navalo mina.
Oh man.